Korintiyanko en arandewol surawol sappo. Bandiraɓe, imiɗi andon ko heɓi mama en meɗen. Ɓe ngaɗi yaadu ley ndula njutunga portinga dow. Ɓe fuu ɓe kulti mayo woɗewo. Yaadu ndu ɓe ngaɗi ley ndula e huluki ki ɓe kuli mayo woɗewo, bo ɓe ngaɗana baptisma. Ɓe ngarti tokkuɓe Musa. Ɓe fuu ɓe nyami nyamdu go'o iwoyndu to Allah. Nden ɓe njari ndiyam ngo otam iwoyɗam to Allah. Gam ɓe njari ndiyam daga haire iwoynde to Allah, yaadaynde e maɓɓe. Haire nden bo woni Almasihu. Fuu inon, Allah nanayi belɗum ɗuɗɓe maɓɓe haa ɓe mbara, ɓalli maɓɓe shankita nder ladde. Fuu fii ɗu'um ɗum waɗu gam ɗum warta misalu to meɗen, gam to ngaɗen suuno waɗuki fii kalluɗum nonno ɓe ngaɗi. To on ngartu mawninoɓe gunkiiji no woɓɓe maɓɓe ngaɗi, nonno ɗum windira: yimɓe njooɗake nyaami, njari, ɓe ummi, ɓe ngami gamol kallungol. To en ngaɗu njenu no woɓɓe maɓɓe ngaɗi, haa yimɓe 2023 maayi nyalnde go'o. To en poondu joomirawo no woɓɓe maɓɓe ngaɗi, haa boole kalkiɓe. Nden to on metito no woɓɓe maɓɓe ngaɗi, haa malaa'ikaajo mayde wariɓe. Ɗu'um fuu heɓuɓe gam ɗum warta misalu to meɗen, nden ɗum winda gam ɗum waggina en. Enen gonɓe re'irde jaamanu. Gam non, ta nyuma a darii boɗɗum, waɗu hakkiilo to njana. Wala foondol ngol ɗum foondata on ngol ɗum meeɗaa e foonduki neɗɗo. Allah bo o kebbinoowo alkawal, o alata ɗum foonda on foondol ɓurngol sembe moɗon. Amma nder foondol ngol, o waɗanay on laawol no mburtortoɗon gam mbaawo muñon nder maggol. Gam non, onon ɓe ngiɗumi, ngoɗɗite mawninki gunkiiji. Imi metana on ono yimɓe ɓe hakkiilo. Ndaarane ko e moɗon ngi'on koo ko mbi'aymi ɗum goonga. Jardugel ndiyan inabojam ɗan njareten nder kirtaari joomiraawo, ɗan ngetteten Allah gam maajam. To en njariiɗam, naa en keɓa e barka gonɗum nder ƴiiƴam Almasihu? Nden buroodi ɗum shendeten, to en nyaamii ɗum, naa en keɓa e barka gonɗum nder ɓanndu Almasihu? Nde buroodi ɗum ɗum go'ootum, enen ɗuɓɓe en ngartii bo ɓanndu go'o, gam en fuu buroodi go'o nyaameten. Ndaare ɓiɓɓe Israa'iila, nyaamooɓe ko ɗum sakki, naa ɓe ngartii go'o nder mawninki Allah? Ɗume ngiɗumi wiiki, ko ɗum sakkani gunkiya ɗum goɗɗum, ko ngunkiwa ɗum goɗɗum? Naa non, amma ko heferɓe shakkata, ginni ɓe shakkanta, naa Allah. Mi booyiɗaa ngarton go'o e ginni. Ɗum waɗataa ko njaron ko woni nder jardugel joomiraawo, nden fuɗɗito njaron ko woni nder jardugel ginni. Ɗum waɗataa ko nyaamon kirtaari joomiraawo, nden nyaamon nyamdu ginni. En ngiɗi njukkiten joomiraawo umminanenmo lawliiru? En nyuma en ɓuriimo sembe? Woɓɓe moɗon e mbi'a, ɗum jaɓii ngaɗen koo ɗume. Ɗum non, amma naa koo ɗume nafanta en. Kadin e ɓe mbi'a, ɗum jaɓii ngaɗen koo ɗume. Ɗum non, amma naa koo ɗume sembiɗinta en. To goɗɗo moɗon ɗaɓɓita ko nafanta mo tan, amma o ɗaɓɓita ko nafanta woɓɓe. Nyaamee koo ngel e kusel cooreteengel to luumo. To on ƴamu koo ɗum sakkaniingel gunkiiji, gam aayaare wi'i, duuniyaaru e koo ɗume ko woni nder mayru, joomiraawo jeyiɗum. To goɗɗo mo tokkaa Yeesu noddii on nyaamuki nyamdu, to on jaɓii on njehi, nyaamee koo ɗume ko ɗum hokki on. Naana on ƴamii koo gunkiiji ɗum sakkani nyamdu ndun. Amma to goɗɗo wi'ii on gunkiiji ɗum sakkani nyamdu ndun, to on nyaamundu, gam onɗon biiɗo onka, kadim gam nyumo ɓernde. Naa dow nyumo moɗon metaymi, amma imi meta dow nyumo biiɗo onka. Gam ɗume nyumo goɗɗo haɗatayam nyaamuki koo ɗume? To imi yetta Allah dow nyaamdu am, gam ɗume ɗum huɗatayam dow ko ngettumi Allah nyaamumi? To, koo on nyaama, koo on njara, koo nder koo ɗume ɗum ngaɗoton, ngaɗee ɗum gam teddinki Allah. To on ngaɗu goɗɗum ko wonnata nyumo goɗɗo, ko o yahudankejo, ko du wongo lenyon, ko kautal yimbe alla. Nonno ngidumi, mi welnana ko moye bernde. Mi dabbitata ko nafantayam, amma imi dabbita ko nafanta yimbe dutbe, gambe keba bekisa.